Turn up music Africa.
Achikadichi.
Wmusicblog.co.
Rico.
Emoto season.
I say so.
Young Chef Ibello.
I don't think you're ready for this one.
Emof. Hi, Mozi.
Let's go.
Either time na di mwaiche. Man, I was looking forward to the future. In the future na the fwaisha ni lele. Number lelo taile chila na pasti. Mbekesha ni mwaku waiti. The fuck uwele la kuwaiti. Boss, mbekesha ni mwaku waiti. The fuck uwele la kuwaiti.
Mane kumwesi jobu, qualification ni maso. Wakusanga street olomu station ni imapo. Credit 12, useless mini napo. Jobu sunga ipezo mkampani mulibeba ankonga. Wakula na lemonati. Life is baked up na kulelo na mona ni vice versa. Kukumbwe mbwele kokotama bonzo. Samuziva yesu mpepe kolo tepa zondo. Bondi yali kaba muni na shilota. Kalena mwene pa my dreams nga shilota. Vana bafwile nga na kumboka valia. Fish nala beba nga na kumboka wala. 6 months shidamu sova landilodi. Funya mbulu patashi body wet mpele ni cash bossy. Madamu bondi na nkwale for ka divorce. Yati mpele ni transport nkwale mbwelele just be cozy.
Ila time na di mwaiche. Man, I was looking forward to the future. In the future na the fwaisha ni lele. Number lelo taile chila na pasti. Mbekesha ni mwaku waiti. The fuck uwele la kuwaiti. Boss, mbekesha ni mwaku waiti. The fuck uwele la kuwaiti.
Some of us tina kulila mumayadi. Some of us 8 cars mu garage. Some of us daily liquor. See my kanko kuta touch. To understand it. Tawali apo wali wanko. Don't follow one vibe. Manje boss you can imagine. Madam such dick. And then I nifunde go test a family. Just to mention a few. My pressure nyambili. Ankani ni kulu boss. Boss li kani ni. Mi hoze vintu vili bat. Kwa tu tapu tapu. Kuma pressure bwela dabu dabu. Wafano kuba kana school. Wakambani mental slavery. Chawama watanti kapo. Kapen tapa table nesabi. Ndapala ukambu kani. Nishtapa labu tamfikaba na nabalala futefu manishtapa labuka. Yali kaba anyway sweat for sugar. Chikanga nkwela kapoka bazesko suicide yaba.
Ila time na di mwaiche. Man, I was looking forward to the future. In the future na the fwaisha ni lele. Number lelo taile chila na pasti. Mbekesha ni mwaku waiti. The fuck uwele la kuwaiti. Boss, mbekesha ni mwaku waiti. The fuck uwele la kuwaiti.
Na kuwepe muntu wende life. Yaba muntu shuku lomba lombo. Kamala kwatna kalimo yama nindoshi. Konko, hatibali ya bachitete vafwa. Nganali sambili langa, bachitete vafwa. Uzi babu chani paku kona mobi follow. Every time I go hard, divafi mwena moli dobo ba. Nifu na kuchosa koka family mo gay toba. Muzi babu perform up, coming in a pay slow. Kani kuli seko sala ula paso. Weto, muenda india umwandia unga foleko. Life yandi yali kabali onseni losi. Semu na kondak toli onseni bossi. Mixed body fiti lechi mwai chepa bondi. Mleti toli onse vani mumain stepa nondi. Real thing, kutuwa kumbwa no wafwa. Living, yes, na mwungolo wapwa.
Ila time na di mwaiche. Man, I was looking forward to the future. In the future na the fwaisha ni lele. Number lelo taile chila na pasti. Mbekesha ni mwaku waiti. The fuck uwele la kuwaiti. Boss, mbekesha ni mwaku waiti. The fuck uwele la kuwaiti.
Alo ba shai shai. I've been a screw chan chan.
In the future na the fwaisha ni lele.
Papa West Chan, otherwise go have a content in a body, but I'm
going to go to the next one.